Omenana ga digide.
What?
Ihe jimali Igbo ga digide. Omenana Igbo ga digide. Ibali oso onwe gi ki na emegide.
Tell them.
Omenana ga digide. Ihe jimali Igbo ga digide. Omenana Igbo ga digide. Ibali oso onwe gi ki na emegide. Omenana Igbo tobuo nu mo.
Omenana.
O na enye mjo.
Omenana.
Ha. Makachi omenana.
Omenana Igbo na toy na ewu.
Omenana.
Give them.
Kamfu akagi, iji kwa oji Epele jioji, peholi sana zia sharp sharp Ayade jiji, fele, oso oji Anywhere I battle, I make live way sharp sharp Yena nyem joy, bo nabu moonyi ibo Neke kikeji, malo ndibo Dimenu, nasu kwa susu ibo Malo nsana, malo mena anibo
Let's go!
Umu ibo, mweli isi oma Ay, mweli fenine, makonoba I'm Mr. Diano, wabagana Tell them, ojua foga neje nana Let's go! Umena anaga digide
What?
Ihe jimali Igbo ga digide. Omenana Igbo ga digide. Ibali oso onwe gi ki na emegide.
Tell them.
Omenana ga digide. Ihe jimali Igbo ga digide. Omenana Igbo ga digide. Ibali oso onwe gi ki na emegide. Omenana Igbo tobuo nu mo.
Omenana.
O na enye mjo.
Omenana.
Ha. Makachi omenana.
Omenana Igbo na toy na ewu.
Omenana.
Give them.
Ndibo bo musho no bodo ibo
okay.
Mba fly jebo bodo ibo Rodi abu no wenuku meme ndibo basilike neme no bodo ibo
hey.
Ima kwa na mongu ba no bodo ibo
yeah.
Ajofia ba no bodo ibo Njwa ajofia kosi bio sim nebu kulu ye fly top ya ba no bodo ibo Okwa ndibo basilike like ilomena nibo bo fanwa siya nyibya ba
hey.
All of them yichi siago
yeah.
Ulo ume
yeah.
Jide mpiatu Binite na ameton Omena anaga digide
What?
Ihe jimali Igbo ga digide. Omenana Igbo ga digide. Ibali oso onwe gi ki na emegide.
Tell them.
Omenana ga digide. Ihe jimali Igbo ga digide. Omenana Igbo ga digide. Ibali oso onwe gi ki na emegide. Omenana Igbo tobuo nu mo.
Omenana.
O na enye mjo.
Omenana.
Ha. Makachi
omenana.
Omenana Igbo na toy na ewu.
Omenana.
Give them. Hey. Ojaji priest. Kwa big deal kulu beat ye Young King record kwa mix ye My name is Mr. Diano They like it, they rap and they like it kwa beat ye Give them
Hey
Aha Chup. Give them